Yo, tatizo kupigela nyingi tu kizidi kufuta naweka vikingi tu kitaka kufanya kutunza misingi tu kitaka kufanya kupata shilingi mbona ndapata shilingi tu yo acheni kudanki danki vitu vingine ni vya muda mwisho tukanyagane kwenye vesi tuonekane sini waku damu mzidi kubaki damu ndizo zikatanda zile zinakuja kama ulitaka vesi sema soke si like a cash kama na mini flesh iweka dash hapa ina ucheshi kwenye pesa manguzo kwenye elimu ama tuzo utachagua kusaidia ama kuongeza matatizo za ku Bia nyuanywa bia esi pigo tuliona sao
This is how we do Upon the microphone thoughts we spool Staying hot on the bush hallelujah Odi lakado be the boom bap crew This is how we do Upon the microphone thoughts we spool Staying hot on the bush hallelujah